saba ntela ngo sungangthathi sasemane nami mfuku ukuphusa masinyane ngizuda lingishade sale naye kwaze kwamnandi kulomhlaba ntela ngo sungangthathi sasemane nami mfuku ukuphusa masinyane ngizuda lingishade sasemncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngibiza udali ngishade ngihlale naye